something clear at the bottom.
Spike Diana. T-T-T-T. Kasabu.
Kuwida kasimu after party. Sitaki mawazo sinilete. Today ni Friday. Nipati ya your body, yeah.
So mina we police bila we si wezi cop there. When do ufanya mina imba bila talk there. No spear kuingia kiatu yako bila suck. So get down to business, susare my talk.
Baby wapo tuzo tokunywa goropone nyota.
Ubisana.
Maybe let's make some time. I make love business.
Ubisana.
Mkuje, 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 mkuje.
Ubisana.
Today, 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 baby.
Ubisana.
Mkuje, 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 mkuje.
Ubisana.
Today, 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 baby.
Ubisana.
Unajua kulegeza, ukibembeleza. Jalu na niweza, kwa table una meza. Lubricate na teleza. Yo, yo, yo.
Bampa kubampa. Mutima kumutima. Hey. Obachira, obachira, ey. Obikola, obalina, ey. Baby, wapo tuzo tokunywa goropone nyota.
Ubisana.
Maybe let's make some time. I make love business.
Ubisana.
Mkuje, 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 mkuje.
Ubisana.
Today, 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 baby.
Ubisana.
Mkuje, 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 mkuje.
Ubisana.
Today, 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 baby.
Ubisana.
Squeeze me tighter, my baby, hakuna matata. Yeah. Squeeze me tighter, my baby, hakuna matata. Yeah. Squeeze me tighter, my baby, hakuna matata.
Umetoka kitchen, tumevaina. Nataka ni mukate ya lete China. Galiko tight, macho ya muchina. Price the bill, tuniite gaina.
Kuwida kasimu after party. Sitaki mawazo sinilete. Today ni Friday. Nipati ya your body, yeah.
So mina we police bila we si wezi cop there. When do ufanya mina imba bila talk there. No spear kuingia kiatu yako bila suck. So get down to business, susare my talk.
Baby wapo tuzo tokunywa goropone nyota.
Ubisana.
Maybe let's make some time. I make love business.
Ubisana.
Mkuje, 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 mkuje.
Ubisana.
Today, 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 baby.
Ubisana.
Mkuje, 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 mkuje.
Ubisana.
Today, 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 baby.
Ubisana.